Yeah. Ramze, Zwe.
In a time of the past, in a chat with the witness in the head to shut them out. In a time of the past, in a chat with the witness in the head to shut them out.
Draka na cheka maheta kusikia kustuka kayayuka ni kolabo ramze na ze ini tapi ramze ninafanya e track na ze nipeni mic ni aonyeshe sina time ya kurest yeah. Zeke ni maisha na bambika menilisha na bado KT wanalipa we fala funga pipa na uwacho kupayuka round you utanibisha sina time ya kubishana bali ni kukazana nile don changamuke nipe flow ni haribike cheza rams ina biti noma ni haribike ni haribike yeah.
In a time of the past with the winners in the head to shut them out. In a time of the past, in a chat with the winners in the head to shut them out.
Yeah.
Shut them out.
Jiweke fiti nizishi 50-50 gawa sibambiki jumna jam tankiri mnajifanya marafiki lakini mnanisaliti KT sitishiki na bado missing hiki ni mtalia mtacheka ni mziki na nijenga na bado rams inapanda kuwa tayari kuka hii track na nibamba na hii piki meniblanda bila flow Miss Chaga kitaki kuwaeka roundini kunuma.
In a time of the past, in a chat with the winners in the head to shut them out. In a time of the past, in a chat with the winners in the head. Shut them out.
Yeah.
Shut them out. Yeah. Shut them out. Shut them out.
Yeah. Shut them out. Yeah. Shut them out. Itabidi niwakilishe either niwafunike mnyamaze msiropoke mstake kutupa mbao msiseme ni madharau. Kama ni song iteni rams awezi kakupo kumto msilali nasaka chapa goma zangu bala ufala nimekata njomana
ilali ja. In a time with the best in a chat with the winners in the head to shut them out.